pana wazo. Ipo siku tamwambia mtoto wangu zima yo TV, chukua kitabu kasome. Awe tacheka ni mwenzenu, natoka nje tacheka. Eti niko na mgombeza, kwanini umeferi mpumbavu wewe? Wenzako tulifaulu kinoma noma wewe. Awe tacheka, mtacheka, nitashindo vumilia, ntatoka nje tacheka. Itakuwaje kama tafanya umwe alafu akakosa zote? Itakuwaje kama tafanya mtihani alafu akafeli wote? Eti tuko kwenye kikao cha shule, ninyanyue mkono nichangie mada. Najijua nitacheka, nitacheka, nitashindwa kucheka. Nitacheka, nitacheka, nitashindwa kucheka. Nitacheka, nitacheka, ni mwenzenu nitacheka.